Blog Talk Radio. Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme imbaraga z'ijambo. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Banyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana.
Thank you. Ganza ganza cyane urunana nyarwanda uharanira impinduka. Murakoze cyane ku buhanga bw'ibyuma kuba mumaze kutwinjiza muri studio, kandi baba tugiye gutangira ikiganiro nk'uko bisanzwe. Ikiganiro kimaze kumenyerwa ubwo tubyaye gitambuka buri wa mbere buri ku wa mbere ku musaha y'isaa moya hano i Paris mu Bufaransa. Ni saa moya rero ni minota itandatu hano mu Bufaransa, ikaba ari saa moya ni minota itandatu i Kigali mu Rwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero reka maze kwakira cyangwa muri hafi insakazamajwi zanyu, tukaba tugiye gutangira tuvuga amakuru nk'uko bisanzwe. Kandi haba nizeye yuko aho muherereye hose muri aho mumeze neza. Mbere rero yuko ninjira mu kiganiro nyirizina, reka numve mugenzi wanjye duhurira muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe, Aniseti Karegeye, ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Aniseti, muraho neza?
Yego, nawe uraho neza Benoit? Ndakuramukije cyane, nizere ko umeze neza mu biruhuko by'impeshyi. Nanjye rero ndaho ndatuje nubwo ubushyuhe butoroshye, ariko ibintu birakomeza kugenda uko bigomba kugenda. Ndaramutsa rero abadukurikiye bose, abazabadukurikira nyuma, abari ku buhanga bw'ibyuma, bagenzi banjye bo mu runana nyarwanda ruharanira impinduka, abayoboke n'abayobozi barwo urunana, abanyarwanda bose muri rusange, mwese ndabifuriza amahoro n'imigisha. Imana ikomeze bane namwe. Murakoze.
Murakoze cyane muvandimwe Aniseti Karegeye, witeka namwe kandi mubane n'Imana nk'uko bari mutangiye mubyifuriza abadukurikiye. Nanjye rero reka mboneho umwanya wo gusuhuza abatwumva, abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baherereye hirya no hino ku isi bumva runo rurimi rwacu. Nk'uko rero Aniseti warabivuze, hari akazuba koko karimo karumvikana cyane by'umwihariko muri ibihugu by'i Burayi. Ubwo rero nta kundi ni ukugafatanya nyine n'ibiruhuko nk'uko warabivuze, nyuma ubuzima bwo buragenda bisanzwe. Banyarwanda rero, Banyarwandakazi, nk'uko nayo ntangiye mbivuga nyine, uyu munsi tubafitiye iki? Turashaka kuganira cyane ku makuru areba igihugu cyacu. Amakuru akenshi dukunze gusubiramo ariko atera impungenge, witegereza ukabona mu by'ukuri arasa naho adatanga icyizere ku Banyarwanda. Iyi radiyo yanyu rero sinzi niba umuntu yavuga yuko by'ukuri biba ari byiza cyangwa bitari byiza gukomeza gukurikirana, ariko amakuru aza ajya ku Banyarwanda icyizere ntakize umuntu agenda abona bikiva mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko muri ibi bihe bitoroshye. Hari aho ubona ko u Rwanda rufite ukuboko muri byo kigiye kuganira ijana ku ijana, ariko hari nanone usanga hari ikibazo gihari usanga kidaterwa na Leta y'u Rwanda, ariko noneho tukaza kugera ahantu tugasanga ufashe ikibazo cya mbere gikomoka ku bibazo nyirizina bikomoka ku butegetsi bubi, hakiyongeramo nanone bya bindi bituruka ku ruhande biganisha kuri igihe cyangwa se isi aho igeze bikubita cyangwa se byitura hejuru y'umunyarwanda bikabisha ikibazo kiremereye igihugu cyose muri rusange. Turavuga iki rero? Turavuga ku biciro byamaze kuzamurwa bya peteroli. Nitumara kuvuga ku biciro bya peteroli byazamutse, ubwo turi mu Rwanda turongera tugaruke ku kibazo kirebana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika uteganya gukora uruzinduko mu gihugu cyacu umusibo ejo ubwo azaba ageze mu gihugu cyacu. Icyo igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo kigaragaza icyo kirimo kitwara muri ibi bihe bitewe n'amaraporo menshi tuza kugenda tuvugaho, by'umwihariko amaraporo ya Human Rights, amaraporo y'akanama gashinzwe umutekano kakoze iperereza kubera muri Congo. Ibi byose turagenda tubigarukaho. Tutabatindiye rero, reka duhere ku kibazo cy'u Rwanda, aho ubona abanyarwanda mu by'ukuri bahangayitse. Nta kindi kibahangayikishije ni izamuka ry'ibiciro bya peteroli. Anisiti kuri iki kintu kirebana n'ibiciro bya peteroli byamaze kuzamuka cyane, turajya ku kintu turavuga by'umwihariko ku buryo abanyarwanda babashije kwakira ukuntu Leta y'u Rwanda yamaze kuzamura ibiciro bya peteroli. Ibiciro bya peteroli ariseti ntabwo ari mu Rwanda konyine, ku isi yose. Iyo witegereje reka mbe mpere nk'ahangaha turi mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu Bufaransa esansi yari yazamutse mu minsi yashize nubwo bayigabanyije igeze ku giciro, ubwo ndavuga kuri mazutu imaze kugera ku giciro kiyero rimwe n'ibice mirongo inani hafi na bitanu, cyangwa se kiyero rimwe n'amasantime mirongo inani n'atanu. Uyashyize mu manyarwanda wavuga wenda ko ari igihumbi na magana inani na mirongo itanu. Urebye turi hejuru gatoya y'ubwo bushobozi ya esansi mu Rwanda ugereranyije n'uko bimeze uyu munsi. Ntabwo rero njye kujya muri detaye cyane ngo uvuge ukuntu mu by'ukuri abanyarwanda bagiye guhura n'ingaruka z'icyo kibazo cy'intambara irimo ibera muri Ukraine, ikibazo cy'Ubufaransa, icyo cy'Uburusiya na cy'Uburusiya ndetse na Ukraine kimaze kugira ingaruka ku isi yose. Sindi mu bitindo kuko byanze bikunze ni ibintu abantu bamaze kumenyera, ariko icyo ndi buze gutindaho cyane ni ukwibaza tuti eske ubushobozi bw'abanyaburayi wabugereranya n'ubushobozi bw'abanyarwanda? Ese igiciro cya esansi Leta y'u Rwanda ivuga yuko kitakwiye guhungabanya ibicuruzwa mu gihugu kubera ko hari amafaranga yashoyemo, ese ayo mafaranga Leta yashoyemo y'imisoro agira izihe ingaruka ku muturage wo hasi utwara moto, utwara katagisi vuwatire, ufite urugendo rwo kuva iwe akajya iyo agomba kujya akoresheje imodoka ye? Ibyo bintu mu by'ukuri abanyarwanda bazabigiramo. Rero ntagire mu magambo anifiti ukunda gutanga ibitekerezo ukavuga ku gihugu cyacu by'umwihariko ku kaga n'ibibazo bikunze kubwira abanyarwanda. Aka kanya anifiti ikintu cyo kuzamura ibiciro ugifatanyije n'ubuzima bushariye abanyarwanda bamaze iminsi. Iki kintu kuri wowe wagisobanura bita abanyarwanda? Ese abanyarwanda twitege yuko bagomba kubaho abanyaburayi, abantu batuye muri Amerika, abantu batuye mu bihugu bya kure bifite ubushobozi? Iki kintu anifiti kikubise mu buzima n'ubundi bwari bushariye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wagisobanura?
Urakoze cyane Benoit. Wari ubivuze neza ko izamuka ry'ibiciro ntabwo rireba u Rwanda gusa, kuko ngubu ni tendance iri hirya no hino ku isi. Wari umaze gusobanura ko no muri ibihugu turimo by'i Burayi ibiciro byazamutse, cyane cyane biturutse kuri iriya ntambara Uburusiya burwana n'igihugu cya Ukraine. Ni ibintu rero biri hose ibiciro biragenda bizamuka ariko ku byerekeranye n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byinshi nk'ibiciro bya peteroli ari byo bizamo izo za mazutu ibi bya esanse bizamuka kubera ko hari n'ikibazo cy'imisoro imisoro myinshi z'u Rwanda gusa ndashaka kuvuga no ku Bufaransa buriya bintu byerekeranye na za peteroli mazutu ibintu byose bikomoka nyine kuri ibyo bintu bya peteroli bakunda kubisoresha cyane umusoro uri hejuru cyane uwo musoro rero ni utuma ibiciro bizamuka rero ku buryo umuntu yavuga ko ugiye gushaka umuti w'icyo kibazo warebera naho ngaho ko usoro wenda wagabanukaho gatoya uzuye ko nko mu Bufaransa hari ikintu bitaromize bashyizeho kuvuga ngo amasantime 30 kuva amasantime 30 ugiye kunywesha ni ukuvuga umunyarwanda ni nka manyarwanda 300 umuntu abashije kuba bamuganirizaho amafaranga 300 kuri kiriya giciro kigeze ku 1600 ubungubu ntabwo byaba ari bibi icyo ni ikibazo kimwe ikindi cya kabiri ku muntu yavuga nuko mu Rwanda buriya abantu bagirwaho n'izo ngaruka directement ku buryo butaziguye ntabwo ari benshi cyane kuko abantu batuza mu modoka mu Rwanda ni bakeya buriya nubwo ubona imodoka zuzuye mu muhanda ariko umuntu ubashije kuba afite imodoka ye yabo ari yo agendamo akoresha nk'undi wese nk'uko nawe uyitunze benwa cyangwa njyewe yaba abantu bakoresha izo mu kazi ntabwo ari benshi cyane ubwo rero abo abantu bazagirwaho n'izo ngaruka directement ku buryo igiciro cyo ku ipompe ya esanse ntabwo biba byinshi cyane ikibazo kiba gusa n'abantu bo muri transport en commun kuko umuntu utunze bus umuntu utunze taxi umuntu utunze imodoka zitwara abantu nawe bizaba ngombwa yuko yongera igiciro kugira ngo kuko esanse yakoreshaga yazamutse cyangwa niba akoresha amazutu yazamutse abanyarwanda ba rusange bazabibona ruko nawe yongereye igiciro cyo gutwara abantu kuko birumvikana niba batwaraga umugenzi amafaranga wenda 200 cyangwa 300 ava i Kigali ajya Igitarama hariya basigaye bita Muhanga birumvikana yuko esanse ni muhenda bizagombwa ko yongeraho ikibazo rero kugira ngo rero ibiciro bireke kwiyongera ubwo nicyo nshaka gusorezaho ntabwo nshaka gutinda kuri iki kibazo icya mbere leta yareba niba yagabanya imisoro ibyo yabifashije abantu cyane ikindi yareba niba yakwigana ibihugu byo hanze ariko nabwo byari kugabanya umusoro ubumenya igabanya imisoro kugatora kuko imisoro mu bihugu byose ibintu bikomoka kuri peteroli barabisoresha cyane ikindi rero ni ukureba niba bakora iyo romize nk'iyo bakoze inaga mu Bufaransa bakavuga bati amafaranga 200 amafaranga 150 baba bafashije abantu kuko icyo gihe ari wa wundi ufite imodoka ye yagabanyirijweho gatoya ari wa wundi utwara abagenzi bituma noneho agiye kongera igiciro kubera ko nawe kuri esanse kuri mazutu byiyongereye nawe byatuma atongera ibiciro nk'uko yabiteganyaga mu gusoza rero navuga yuko ni ikibazo kitareba gusa abanyarwanda ni ikibazo kireba isi yose twebwe dufite noneho n'umwihariko wacu mu butaka bwacu nta peteroli irimo buri gihe tumeze hanze noneho nta nubwo twegereye inyanja kuvuga ko ibintu byose tubona biza mu bwato bikagera kuri za poro wenda hariya Mombasa cyangwa Dar es Salaam abahaturiye babona ibiciro bigiye hasi twebwe rero twongeraho n'ikibazo cya transport yikorera ibyo bintu niba imodoka yikoreye esanse mazutu biriya mubona byarukururana ni ukuvuga cya giciro cyageze Mombasa cya giciro cyageze Dar es Salaam twongeraho noneho na cya kindi cyo kubigeza i Kigali ni nacyo kibazo dufite burya cyane nuko tutegereye inyanja ibintu byose twongeraho ibindi bintu birenze ku byo abaturiye inyanja babona doko nuko nguko ibintu bimeze ubwo rero reka dushyire umupira mu kiboga cya leta y'u Rwanda bazatubwire niba hari solution bafite swat kugabanya imisoro swat gukora runize ku ipompe ariko nabwo bizagabanya amafaranga injira mu isanduku ya leta hari ibindi bazigomwa biragoye kuri iki kibazo rwose ni ikibazo cy'isi yose ni ikibazo kigoye abantu benshi birasaba uko leta y'u Rwanda yareba ariko bakareba badashyizemo bya bintu byo gutirisha bakavuga bati ikintu cyabera inyungu rusange ni iki ngiki ubwo tuzareba ikibazo uko bazagisubiza ariko nk'uko wabivuze ikibazo kirenze isi yose urakoze
akoze muvandimwe ni seti kareye ku rugo busobanuro ariko by'umwihariko usa n'inama leta y'u Rwanda kuko kwitwara muri iki kibazo reka wenda ngira icyo mvuga nanjye kuri ibi bintu wani seti kuko nabonye ko mu by'ukuri byashyushije inyuma n'imitwe y'abanyarwanda kuko urebye nk'uko twari dutangiye tubivuga esanse cyangwa se mazutu mu gihugu cy'u Rwanda byazamutse n'ubundi iminsi yari ishize mu mezi abiri ashize litiro ya mazutu yari imaze kugera ku 1,503 ariko mu minsi ibiri ishize leta yongeyeho amafaranga 108 kuri mazutu bivuge yuko ubu ngubu umunyarwanda ugiye kugura esanse agomba kuyigura 1,600 afinarimwe ni ukuvuga ngo amafaranga y'u Rwanda 108 yongera kuri litiro ya esanse tugaruke rero noneho kukirebana na esanse yazamutseho amafaranga y'u Rwanda 150 kuri litiro ni amafaranga menshi cyane ku buryo umuntu ashobora kubaka mu by'ukuri igihugu cyacu cy'u Rwanda hatabayeho kureba neza ishobora kwisanga muri krize iremereye cyane kandi ishobora kugusha abanyarwanda mu bibazo by'umwihariko na leta bitayishyize wenda abantu bashobora kubifata nk'aho ari ibintu byoroshye ariko reka wenda mbabwire icyo minisitiri umaze minisitiri w'ubucuruzi n'inganda kuri iki cyumweru kiriho yavuze yuko ngo ni article yasohotse mu kinyamakuru igihe yavuga ngo minisitiri Ngabitsinze yakiwe abashobora kwitwaza ibiciro bya lisansi bagahanika ibicuruzwa ni ukuvuga ngo uyu mugabo yavuze yuko mu by'ukuri ibiciro byose mu gihugu cy'u Rwanda bigomba kuguma ku giciro cyari gisanzwe nubwo esansi yashoboye kuzamuka ukibaza rero nk'uko mugenzi wacu Anicet yari amaze kubisobanura iyi leta ahangaha yabashe gufata amafaranga yashora muri ubwo bwikorezi bwa esansi noneho litiro yaguraga hafi amayero abiri arengaho makeya amasantime ihita ishyiramo amafaranga yayo ku buryo ugiye kuri sitasiyo ya esanse igiciro cyari cyarashyizweho leta iyo ubwayo yinjiyemo ku buryo ujya kuri sitasiyo ya esanse ugahita ufata esanse yawe ku giciro kigabanyije rero kuvuga ngo abanyarwanda ntibazamurirwa ibiciro kandi ajya kuri sitasiyo ya esanse akagura esanse kuri iki giciro cyazamutse sinumva ukuntu by'ukuri uyu muntu azashobora kwivana muri ubu buzima reka tuvuge kwenda kuri ibi bintu wenda ko abantu bafite amamodoka umugenzi wacu wanditse yari amaze kuvuga ko abanyarwanda bafite amamodoka make nibyo rwose bafite imodoka nkeya ariko noneho twishyiremo cyane cyane ko izo modoka nkeya zikunze kugaragara mu mujyi wa Kigali abazifite bose bagiye kwinjira muri ya mabisi amaze iminsi iyo mu kiganiro twakoze hari ikibazo cyo gutwara abagenzi uyu munsi niba igiciro kitazamutse ku bagenzi ni ukuvuga ngo abantu bose bafite ya mamodoka bayaparika batangire barwanire muri za bisi n'ubundi zidahari aho twabonaga umurongo w'abantu benshi abanyarwanda bayeho nizeye ko munyumva neza abanyarwanda n'ubundi bari babayeho mu buzima busa naho bushaririye busa naho bwari bukakaye ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu bitazorohera igihugu cyacu ni ibintu bizaba biremereye kuko ntabwo ntekereza nta nubwo mbyumva neza ukuntu iki kintu kizayishobora. Aho hantu rero nk'uko minisitiri yakomeje kugenda bivuga mu minisitiri Ngabitsinze yavuze yuko ngo umuntu uzagirwaho ingaruka n'ikibazo cya esansi cyangwa mazutu akabona nta kundi kundi yabigenza ngo azagane leta. Azagane leta y'iki? Azajya gushakira hehe? Azajya kubishakira kuri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda abwira ati njyewe binwa mfite ikamyo yanjye natwaraga i Mombasa ariko ndabihagaritse leta se izamushyiramo esansi yo kugenda no kugaruka, izamuha sheki mobiliti singiyi uzayikoresha muri ibi n'ibi. Ibintu byo gukomeza gukina ku banyarwanda by'umugenzi wanjye Anicet yari arimo avuga ati leta nitakura ikintu cy'ubutekinika izatabara abanyarwanda. Ariko nanone nibaza ko hari ikintu kitoroshye mu by'ukuri ku bundi buryo, nagira ngo mbwire abadukurikiye yuko kugeza ubu ngubu nubwo mutanyumva neza amajwi yanjye biraterwa n'uko ikiganiro ndimo ngikorera atari hasanzwe bitewe n'uko ubu ngubu aho mbarizwa atari hafi y'aho ntuye. Ubwo rero nimuza kumva ijwi ryanjye risa naho rigabanuka n'uko studio twaye muri kurakure hashoboka. Ubwo rero mu minsi imbere nibwo muzongera kumva ibintu bitunganye neza. Nimuza kugira akantu ko kutanyumva neza nanjye nayo nagiye mbibona, ariko ndizera yuko nkora ibishoboka byose mukanyumva ndetse na bagenzi bacu ku buhanga bw'ibyuma bagerageje kudufasha nayo nimbo nisegura kuri iyo ngingo. Ubwo rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye abatwumva ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda muri ibi bihe yinjiye mu bihe bitoroshye, aho noneho no kuvuga ngo esansi yazamuwe igiciro umuntu atavuga ko byahagaze bihagarara ahangaha wenda abantu bagatuza. Mu minsi iri imbere uko tubona ibintu bikomeje kugenda bimera n'ahangaha turabibona nuko nanone igiciro cya esansi gishobora kuzongera kikazamuka. Ku yihe mpamvu? Impamvu ya mbere ni uko u Rwanda ubundi esansi rukunze gukoresha kugezana n'uyu munsi cyangwa mazutu ni esansi iba yaraguzwe ihishije nk'amezi atatu iri mu nzira. Ni ukuvuga ngo uyu munsi komande ishobora kuba yakorwa ku Banyarwanda, iyo komande y'uyu munsi igihe izagerera mu Rwanda izaza ifite ibiciro bitandukanye kandi bishobora gusaba leta kugira icyo ikora nanone kugira ngo esansi yongere izamure igiciro. Hamwe na hamwe mu bihugu bitandukanye ku isi ikibazo cya esansi cyatangiye guteza ibibazo, ndetse ahantu hari abaturage bashobora kwisanzura batangiye kujya mu mihanda kwigaragambya kubera ikibazo cya esansi. Iki rero nta nubwo ari ikibazo cy'u Rwanda, ariko hari ikibazo cy'uko n'ubundi igihugu cyacu cyari gifite ikibazo cy'imyenda, hari krize ya politiki imeze ukuntu. N'iyikubitiraho rero ni ubuzima bushaririye buhenze kwibutsa abadukurikiye yuko imipaka ya Uganda, imipaka ya Congo, imipaka y'u Burundi irugaye umugani w'abarundi irafunze. Hiyongereho rero ni ubuzima bushaririye abanyarwanda baragenza gute barabaho gute? Hariho niho twavuga tuti ibibazo bimwe bishobora guturuka hanze ariko hari n'ibindi bibazo bishoboka guturuka mu gihugu ari byo bisubira inyuma bikagira ingaruka kuri abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda. Igisubizo kibi, igisubizo cy'iki kibazo ni abanyarwanda twebwe ubwacu gutangira kubwira leta ko ibintu irimo yongera umusonga mu bibazo abanyarwanda bari bifitiye. Leta y'u Rwanda yaba yashoboraga kumva uburemere bw'ibibazo abanyarwanda bafite, ntiyari kugirana ibibazo na Congo, ntiyari kugirana ibibazo na Uganda, ntiyari kugirana ibibazo na Burundi. Ariko ibyo byose abanyarwanda hejuru y'ibibazo bituruka hanze, ibindi bituruka mu gihugu, bigiye gutuma umunyarwanda abaho nabi mu buryo bukakaye kandi bubabaje ku buryo tuzatangira no kubibona n'ingaruka zabyo mu gihe imbere. Nyiri kuri iki kintu rero kivuga ko u Rwanda rubana nabi cyangwa rukorana nabi n'amahanga, reka ngaruke kuri iki kintu Anicet cy'umunyamabanga mukuru cya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Amerika ufite uruzinduko mu gihugu cya South Africa akaba ajya muri Congo, akava muri Congo agahita akomereza urugendo rwe mu Rwanda. Nta wundi ni Anthony Blinken, aho ateganyijwe kujya mu Rwanda kuri wa gatatu ashobora kuzava ku wa kane mu gitondo cya kare ajya mu gihugu cye cya Amerika. Anisheti uyu Anthony Blinken twahoze tumuvuga ejo bundi, ariko ibintu noneho ngo birasa naho byafashe indi sura ikakaye ku buryo u Rwanda arimo rukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo ikibazo cyangwa se ibyo bashoboraga kumubwira batangire babicishe mu itangazamakuru, kuko ni byinshi bumva bavuga, ariko umwanya ushobora kuba mutoya bitewe n'ibibazo bizaba biri ku meza y'ibiganiro. Ariko ikibazo nyamukuru gihangayikishije Leta ya Kigali ni ifungurwa rya Paul Kagame. Ni ikibazo cya raporo irumvikana imaze gusohoka mu minsi yashize y'akanama gashinzwe umutekano muri Congo. Kawuni kashinzwe umutekano muri Congo. Ni ukuvuga rero ibyo bintu byombi ko ari bibiri n'ibindi byinshi tugiye kugenda dusubiramo birimo biratuma Leta ya Kigali itanga ibisobanuro birambuye, ibisobanuro byinshi cyane, aho turimo tubona ko igihugu cyacu muri diplomasi cyamaze gutakara mu buryo butabaho. Anisheti rero nkiri kuri iyi ngingo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken uzagera mu Rwanda ejo bundi wa gatatu, twagiye tubona artikele zitandukanye nyinshi aho wibaza diplomasi y'u Rwanda ukuntu iteye, ukaba wanasubira inyuma ugashobora kwihuza na diplomasi nanone ku rundi ruhande y'igihugu cya Congo, aho ubona ko muri iyi minsi diplomasi ya Congo udashobora kuba wanayihuza na diplomasi y'u Rwanda, aho ubona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Congo uyu witwa Christopher Tundura amaze kugaragaza yuko ari umuhanga, ndetse igihugu cya Congo kirimo kigaragaza diplomasi ikomeye. Wahoze wumva ikiganiro ejo bundi cya Frank 24 bagiranye nawe ikiganiro, aho bagaragaza ko ikibashishikajeho ari ukubana neza n'ibindi bihugu, ariko diplomasi yabo ikaba imaze gusa naho itesha umutwe igihugu cy'u Rwanda. Tutarinjira rero mu bibazo by'u Rwanda, tutarinjira kuko ibyo ngibyo ndabizi ko Abanyarwanda benshi babizi baranabisobanukiwe. Anisheti diplomasi y'u Rwanda aka kanya muri ibi bibazo bya Congo, ibibazo bimaze kugaragaramo yuko Leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare, ntiwibagirwe yuko dufite nanone artikele yanditswe n'ikinyamakuru cya Kigali, artikele igaragaza ikintu umuntu yavuga kimeze nk'ubunyamwuga bukeya, aho bavugaga yuko babwiraga uyu Anthony Blinken ngo amenye yuko amazi atari yayandi mu biyaga bigari. Sinzi impamvu bavuze ibiyaga bigari ko buriya ni nk'aho bari kuvuga u Rwanda, ariko basanga yuko bagomba kwitiranya ibiyaga bigari n'u Rwanda. Ikibazo cy'ibiyaga bigari sinzi niba ari u Rwanda, niba wumva yuko Congo ifitanye ikibazo, kuki wumva yuko uyu mugabo nagira wenda Congo azaba afite umurongo nk'uwo azabazanye i Kigali. Rero turi kuri iki kintu anisheti ya diplomasi, ndagira ngo wenda ugerageze gusa naho ugisobanura, aho ubona ibinyamakuru nk'igihe kuri Congo iyo nkuru nayo ndimo mvuga yanditswe n'umwe mu Babiligi bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda uwitwa Mark Hongstien, niba mbivuze neza kandi niba nabivuze neza anyihanganye. Nagira ngo rero Anisheti uhuze diplomasi mu by'ukuri ya Minisitiri Rutungura na Minisitiri Biruta, aho ubona ko mu by'ukuri Congo isa naho irimo idomina, kandi bimaze gusa naho bigeze ku rwego ruhanitse kugeza aho ubone igihugu nk'u Rwanda gifata ritike nk'iyi ngiyi kikagerageza kuyandika mu gihe ikanayandika mu kinyamakuru cyabo The New Times yabo, bakagerageza gufata iyo nkuru bakayandika mu kinyamakuru kugira ngo igihugu cya Amerika kirisome n'uriya mugabo abisome, ku buryo wenda azaza afite ibindi bitandukanye n'ibyo wenda atekereza ngira ngo niko bashatse kubikora ni diplomasi anisiki urayibona ute nayo ni kibazo n'ikindi cyorezo ntekereza ko nacyo kigiye gukomeza kugirira nabi abanyarwanda
bo urakoze cyane Benwa ubivuze neza muri iyi minsi turimo kubona leta y'u Rwanda ikoresheje itangazamakuru ryayo ntitinyuka no gukoresha itangazamakuru rya leta ariyo televiziyo y'u Rwanda imvaho cyangwa se radio Rwanda ahubwo bakoresha ibinyamakuru byitwa ko byigenga ariko tuzi ko bishamikiye kuri iyo leta bakavuga ibintu ubundi batakagombye no kuba batinyuka hari ibyo waruvuze mu kanya twese wenda twasomye cyangwa se abatarabisomye nabo bazabisoma ariko hari nk'ibintu nabonye abantu bakomatseho cyane mu kuri izi mbuga nkoranyambaga aho mu kinyamakuru igihe bagerageje gusobanura isano iri hagati ya leta y'u Rwanda na M23 bavuga bati isano irumvikana n'undi wese yashobora kubyumva abo bantu leta y'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa M23 bahuriye ku bwoko bw'abatutsi mu gihe tuzi yuko tumaze imyaka 28
reka nsome iyo ako kantu gato y'akabushi noneho wowe uhita ukomerezaho kugira ngo abadukurikiye bumve ko mu by'ukuri ibyo turimo tuvuga byanditswe n'ikinyamakuru cya Kigali nubwo hari ubundi buryo twatangiye kubonamo yuko iyi article nawe ubwabo babibonyemo ikibazo iyo article rero igihe abantu n'isiti yarageze havuga hati isano hagati ya M23 na guverinoma y'u Rwanda iroroshye cyane kuyisobanura ariko akenshi biranagora kubyumva ku muntu uri hanze yabyo bombi bahuriye ku bwoko bw'abatutsi kandi abanyekongo b'abatutsi bafite bene wabo mu Rwanda abandi bamaze imyaka myinshi babonye ubwenegihugu bw'u Rwanda ariko barakiyumva nk'abanyekongo aba ofisiye benshi bo muri M23 batangiye umwuga w'igisirikare mu ngabo z'u Rwanda barwana n'izindi ntambara muri Congo birangira bari mu barwanyi ba Laurent Nkunda cyangwa ba Sultani Makenga ariko
urakoze cyane kuzana ako kantu ko kubisobanura neza donc icyo nashaka kuvuga ni uko iyo uhanganye n'umuntu akagenda guha ingingo ku ngingo ugeraho ugasa n'utaye umutwe guta umutwe rero ni ugusohora ibintu nk'ibyo ngibyo kuko leta y'u Rwanda imaze imyaka 28 irenga itubwira ko guverinoma iriho yitwa guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda none wowe kubera ikibazo ufitanye na Congo ugiye kutwemeza yuko uri muri M23 ubwo ni uburyo bufatika bwo kubyemeza utubwira yuko mu by'ukuri mubafasha kubera ko ari abatutsi kimwe nawe ya leta y'u Rwanda yitwa guyu ubumwe imaze guhinduka iy'abatutsi n'ikintu n'ubundi twari tubizi danife ku butegetsi bwo mu Rwanda bushingiye ku bwoko bw'abatutsi atari n'abatutsi bose d'ailleurs ni ukuvuga ahubwo agatsiko gato cyane k'indobanure z'abatutsi bitavuze yuko abatutsi bose bibareba noneho uraje uhiswe ubyemera kubera cya kibazo ya ntambara yo mu rwego rwa diplomasi uhanganyemo n'igihugu cya Congo bagenda bagusubiza inyuma uko akundi iyo ubonye ugiye kugwa nk'ahantu ku mukingo kubera yuko uwo muhanganya arimo gusunika ushobora gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo urebe ko wakwirengera niho bageze rero ni ukukwereka intege nke leta y'u Rwanda ifite kubera ko kugira ngo basohore ibintu nk'ibyo ngibyo icyo ni ikibazo kimwe kizima ikindi nabonye Minisitiri Vincent Biruta Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta y'u Rwanda atangiye kugarura ikibazo cya FDLR FDLR ni umutwe bitwaje intwaro koko urwanya leta y'u Rwanda uri muri Congo kuva kera cyane mushize imyaka irenga 20 umutwe uriho babanje kwita riri barakomeza nubwo ariko baracyahari tukaba tuzi yuko leta y'u Rwanda yoherejeyo ingabo nyinshi ku bufatanye bwayo na leta ya Congo muzi ko bakoze ama operasiyo menshi bitwa bya kinya ibitwa bya umoja wetu ibiki bashyizeyo ingabo nyinshi bashyiramo amafaranga menshi kugira ngo bavuge ko uwo mutwe bawusenye burundu kugeza n'igihe Minisitiri kigari ministri Kabarebe yagiye mu nteko ishinga amategeko aravuga ati FDL ntishobora kumara n'umunota n'umwe ku butaka bw'u Rwanda. Yashakaga kubwira abantu ko kuri bo FDL itari ikibazo bayirangije. None uyu munsi Vincent Biruta ministri w'ububanyi n'amahanga agarukanye iyo turufu yo kuvuga ngo FDL ni ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo ngo barebe ukuntu bayivanaho cyangwa se ibintu bisubira ukundi. Ni ukuvuga mu andi magambo ko bageze ahantu bashakisha impamvu yose ifatika kugira ngo barebe yuko bakwereka amahanga ko bafite impamvu zo kujya gufasha M23. Anthony Blinken uzaza mu Rwanda ejo bundi kuwa gatatu koko ibyo byose arabireba. Nawe nibo bashaka kubyerekezaho baramubwira bati urebe ikibazo cya M23, urebe ikibazo cya FDL, urebe ubwoko bwacu bw'abatutsi turi muri guverinoma kugira ngo ibyo bintu uzabashe kubikemurira hamwe. Leta y'u Rwanda rero ifite ibibazo kandi yiteye ko niyo yonyine ikize muri kariya kaga. Ubundi ikibazo gikomeye cyane burya hari ibintu byinshi abantu bagaya Perezida Habyarimana, ariko yari afite politiki yitaga politiki de bon voisinage. Rwose abantu batekereze barebe niba u Rwanda rukwiye kubaho ruhanganye n'abaturanyi rwaba Uganda, haba Tanzania, haba Burundi, haba Congo, nta bantu na bamwe duturanye dutumenanye neza. Barebe iyo politiki ya Paul Kagame na FPR bafite ubungubu yo gushotorana, yo kwiyenza, yo kwitwaza M23, yo kwitwaza FDL, yo kwitwaza ngo n'ubwoko bw'abatutsi. Noneho barebe niba tutagira amahirwe, tutagira tutamerana neza n'abaturanyi tugarutse kuri ya politiki ya kera ya kwa Habyarimana yitwaga la politique de bon voisinage. Ni ukuvuga tout simplement politiki yo kubana neza n'abaturanyi, guturanya umubanira neza, haba ari ikibazo mukacyumvikanaho mukagikemura, ntabwo ujya kumuhundaho amasasu. Ibyo bintu rero Anthony Blinken nawe azaza abizi, kandi n'ubundi arabizi, afite amaraporo menshi. Tuzareba uko bizagenda, ariko umupira nanone mu kibuga cya Leta y'u Rwanda babishatse bakemura ibibazo. Tutagombye n'uwo muntu uturutse muri za Amerika kuza kudufasha kumva ibibazo bihari, bakareba niba tutamerana neza n'abaturanyi turetse kubashotora, turetse kubahimbira imitwe ngo ijya kubarwanya kandi nta kibazo bafite. Benoit, sinzi niba mbisobanuye uko nabishakaga, ariko nagira ngo mvuge gusa ko uriya mugabo Anthony Blinken, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite amakuru ahagije, azagenda n'ubundi ayafite, bazagerageza kumubeshya nk'uko batangiye kubikora mu binyamakuru byitwa ko byigenga, ariko mu by'ukuri bya Leta y'u Rwanda ubwo ibyo bazaganira tuzamenya nyuma. Wenda mu kiganiro gitatu uzabigarukaho, ariko ubundi burya umuntu umugabo nuva kwizima akavuga ati hari aho nibeshye, baprofesugozindoko bakavuga bati hari ibyo turimo bitari byiza, tugiye kubivamo, twongere duturane n'abaturanyi neza. Numva aribwo bagiriye neza Abanyarwanda kurenza ubungubu kugenda barata intwaro, barata intugu, bahereza ibifaro bitagira ingano hariya hakurya. Bizadukururira ingaruka ni ukwikururira amakara kurusha uko bahogereye neza Abanyarwanda. Numva rero nahamagara Leta y'u Rwanda tutarebye n'uwo munyamahanga uzaza gushaka uburyo bahagarika inkunga batera M23, kureba uburyo Benoit Sizi niwe wateganyije ko tubiganiraho, ariko abonye ko hari abanyapolitiki batangiye gusaba yuko habaho ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'abayirwanya. Ibyo byose ibyo bintu by'ibiganiro ari hagati yacu nk'Abanyarwanda, ari hagati yacu n'abaturanyi, nibyo byatugirira akamaro kurusha kugenda dukomeza kura tinugo urakoze
akoze cyane muvandimwe n'isiti kuri ibyo bisobanuro utanze nkiri kuri icyo kintu rero kijyanye n'abanyepolitike basaba yuko Leta y'u Rwanda ikwiye kujana batavuga rumwe nayo ni ikintu nanjye mu by'ukuri numva nashimye ariko no kugishima kuko urunana ruharanira impinduka ariko rwagerageje kwandikira Leta y'u Rwanda rwimenyesha ko mu by'ukuri inzira yonyine ishobora guhuza abanyarwanda bagira amahoro mu kuganira no kwicarana n'amahoro yagiye yandikwa n'ibihugu bitandukanye ku isi mu runana nyarwanda ruharanira impinduka rwagerageje kubikora si n'ibyo gusa uruzinduko rwa Antony Blinken ruza rurimo yatangiye gukora uyu munsi ahereye muri South Africa akazakomeza Congo n'u Rwanda twagerageje nanone cyangwa se urunana nyarwanda rwakoze ibishoboka byose kugira ngo rugire icyo rubikoraho runandikire izo nzego zibishinzwe nubwo akenshi bitajya ku mbuga nkoranyambaga ngo byandikwe cyangwa bisobanutse ariko muri diplomasi ariko nanone turabashima ko muba mwakoze ibishoboka kugira ngo ibibazo igihugu cy'u Rwanda bibifite bibashe gusobanuka imbere y'amahanga aha rero nkaba navuga kuri diplomasi cyangwa se ibintu birebana no kugira ngo abanyarwanda babashe kubana biciye mu bahanga mu bantu bafite ubushobozi bwo kubyumva neza no bakumvisha Leta y'u Rwanda urunana nyarwanda ruharanira impinduka namwe murabo gushimwa Anicity kuko ntabwo ari kuri radio gusa no muri diplomasi inyandiko nyinshi mwandika zimwe zigahabwa Leta y'u Rwanda ntibisubize izindi zikanikirwa amahanga kandi amahanga akabasubiza bigaragara yuko mu by'ukuri muhagaze neza namwe kuri diplomasi ndacyari rero kuri iki kintu kijyanye nanone n'uburyo Leta y'u Rwanda ikomeje kugenda yisanga mu bibazo bagenzi bacu bagiye babigarukaho Jean Paul Tweshenge n'abandi bavuga ku byerekeye iriya raporo y'impuguke za ONU zakoze ku kibazo cya Congo aho iriya raporo yabashe kubonwa n'ikinyamakuru n'ibinyamakuru bikomeye byo hanze ibasha gusohoka babasha kuyisohora muri ibyo binyamakuru byabo ariko kugeza ubu ngubu ikaba itaragera mu nama ya ONU kugira ngo yigweho inafatirweho ibyemezo reka wenda nasome mu ncamakeya atike nasome mu kinyamakuru cyo mu mahanga aho kivuga kiti Leta y'u Rwanda yatangaje ko itasubiza kuri raporo itarasohoka kandi itaremezwa irushinja gufasha umutwe wa M23 naho Leta ya Congo ivuga ko ishyigikiye iyo raporo yahawe akanama k'umutekano ka ONU itsinda ry'inzobere za ONU rivuga ko rifite ibimenyetso bikomeye ko ingabo z'u Rwanda zarwanye hamwe n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Congo zinabaha intwaro nk'uko ikinyamakuru AFP na Reuters bivuga ibyo biri muri raporo ibi biri muri raporo igira ibanga n'impapuro 131 ibiro ntaramakuru Reuters na AFP bivuga ko byabashije kubona kuri uyu wa kane Leta y'u Rwanda yagiye ihakana gufasha M23 uyu mutwe nawo uvuga ko nta bufasha uhabwa mu Rwanda iryo tsinda rya ONU rivuga ko ryabonye ibimenyetso bikomeye by'ibitero bya gisirikare byakozwe nabo muri RDF Rwanda Defense Force muri teritwari ya Rucuru hagati y'Ugushyingo cyangwa se ukwezi kwa 11 mu mwaka 2021 na Nyakanga mu kwezi kwa 7 mu mwaka 2022 nk'uko Reuters ibivuga inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bimwe bya teritwari ya Rucuru hamwe n'umujyi wa muto wa Bunagana uri ku mupaka wa Uganda na Congo iyi raporo ivuga ko abasirikare ba RDF bagabye ibitero bari kumwe n'umutwe w'M23 ku ngabo za Congo ziri kumwe n'imitwe itwaje intwaro kandi bahaye M23 intwaro amasasu n'impuzankano nk'uko Reuters ibivuga iyi raporo ivuga ko kandi zimwe mu ngabo za Congo zafashije kandi zinarwana ziri kumwe n'ihuriro ry'imitwe irimo FDLR umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda AFP isubiramo ibiri muri iyi raporo ivuga ko tariki ya 25 ni ukuvuga ukwezi kwa 5 Gicurasi ikigo kinini cya gisirikare cya Rumangabo muri Kivu ya Ruguru cyarashweho n'imbunda nini n'intoya ko iki cyari igitero gifatanyijwe na M23 n'ingabo z'u Rwanda nyuma y'uko ingabo z'u Rwanda zirenga ku 1000 zambutse zikinjira muri Congo ku munsi wari wabanje u Rwanda rwavuze ko ikibazo ari FDR mu itangazo ryatangajwe n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makoro riravuga ko u Rwanda rutavuga kuri raporo itarasohoka ngo iyemeze ariko rikomeza rigira ati igihe cyose ikibazo cya FDR ikorana hafi n'igisirikare cya Congo kidafashwe nk'igikomeye ngo gikemuke umutekano mu karere k'ibiyaga bigari utazagerwaho ahefeti aha rero nonge nshaka kugira ngo noneho abanyarwanda babyumve neza ko ibyo twagendaga tuvuga ibyo twagendaga dushyiramo ko Leta y'u Rwanda iri inyuma yenze vuba nubwo twebwe tutabifitiye ubushobozi bwo kubishinja ngo tubishyire mu mpapuro nk'aka kanama impuguke ariko noneho urabona ko uyu madamu Yolande Makoro abaye nk'uwemeza yuko ingabo za Congo ziri muri ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo aho yemeza akavuga ati igihe FDR izabiri ku butaka bwa Congo nta mahoro azaboneka kandi ku rundi ruhande Leta y'u Rwanda kuba imuventura irwana hariya ntihabe hari umutekano ntabwo ikibazo cyagombye kuba FDR ikibazo niye ni abanyekongo bashaka uburenganzira bwabo nk'uko FDR nayo ishaka uburenganzira bwayo none niba abanyekongo barimo barwana byaba biterwa na FDR muriho murabibona noneho ikindi kintu ushaka kugarukaho abadukurikira kugira ngo mubashe kumva naho Leta y'u Rwanda mu kinyamakuru cyayo yasohoye ya nkuru ivuga kuri Anthony Blinken uzaza mu Rwanda abwirwe yuko amazi atari yayandi ariko noneho banagaragaza ko aba ofisiye bamwe bari muri Mventura mubyumve neza abanyarwanda mugerageze kubyumva aba ofisiye bamwe bari muri Mventura bari barahawe ubwenegihugu barwanye muri RDF baza gukurwa mu gisirikare abo bashobora ngo kuba aribo binjiye muri Congo bivuge yuko Leta y'u Rwanda itangiye kumvikanisha ko hari abantu bavuye muri Congo bazi ururimi rw'Ikinyarwanda bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahawe ubwenegihugu n'u Rwanda barangije bavanwa mu gisirikare abo nibo bagiye gufatanya na Mventura ibyo mugenzi wanjye n'inshuti yavugaga ngo abatutsi bafashije bene wabo abatutsi kugira ngo bagende bajye gukomeza agace karimo abatutsi muri Congo none se abanyarwanda niba ari ukunguku bimeze niba ari ukunguku biteye bishoboka bite yuko u Rwanda rutangiye kumvikanisha yuko muri Congo harimo abademogo ariko bakomoka muri Congo ntabwo murimo mubona nuko Leta y'u Rwanda ubwayo itangiye kwishinja ibyaha itangiye kwemera koko ingabo zayo ziri muri Congo reka rero dusubire inyuma gatoya dusubire kuri uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri Congo Christophe Tumbura aho yavuganaga na France 24 hashize iminsi itanu we muri diplomasi muri gahunda uko ibintu biteye aragaragaza neza gatanu kuri gatanu yuko igihugu cye kugaragaza ko iriya raporo ku Rwanda ari byiza kandi bisobanutse ariko bidakwiye kurangiriraho arindi raporo bita mapping report nayo igomba gusohoka murabyumva ibintu abanyekongo barimo si ibyo gusa bakavuga bati noneho si n'ikibazo cya Mventura kuba gukorana u Rwanda gusa ahubwo turagira ngo Mventura yirukanwe ku butaka bwa Congo aho u Rwanda rurimo rugaragaza yuko abariyo bavuye mu Rwanda kuba havuye ntibabizi bo banyarwanda niba Congo itangiye gusaba mapping igahamagarira isi amahanga gufata ibihano bikomeye ku gihugu cy'u Rwanda aho Congo ivuga iti ntibakwiye no gufatirwa ibihano ku mbunda u Rwanda rugura hanze ruvanwe rushyirwe mu bihugu bitemewe kugura intwaro ku isi kuko intwaro barimo bagura ziza kumena amaraso y'abaturage muri Congo
iki ni kibazo kiyemereye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki ni kibazo kitoroshye. Reka ngaruka inyuma gatoya. Kuba Leta y'u Rwanda ubwayo itangiye gusa naho yemera bino bintu. Ndagira ngo mbwire Abanyarwanda ko ingabo za MONUSCO ziri muri Congo. Hari abakozi bayo twagiye tubivuga mu gihe cyashize tunavuga ngo Leta y'u Rwanda nireba nabi harashyirwaho urukiko ugomba kuzakurikirana bamwe mu bagize uruhare mu ipfa ry'abantu muri Congo guteza umutekano muri Congo. Leta y'u Rwanda iraregwa ibintu biremereye bibutse yuko Amerika ubwayo irimo isaba ko bije bategurira igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu gisirikare ihagarikwa. Niba rero ari ukunguku ibintu bimeze, niba ari ukunguku ibintu biteye, ese Leta y'u Rwanda yaba irimo itegura iki? Reka mbasomere akantu nanone gatoya hanyuma mbabwire ukuntu ntekereza Leta y'u Rwanda ibyo n'imitekerereze. Abadepite babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabo Antony Blinken gusabana imbaraga Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina. Aba badepite ni Bwana Joaquin Castro wo mu ishyaka ry'abademokarate rya Perezida Joe Biden na Minisitiri Blinken. Ni umutegarugori John Kim wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Bombi bari muri komite y'ububanyi n'amahanga n'umutwe w'abadepite w'inteko ishingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko tubikesha televiziyo ABC News bandikiye ibaruwa Minisitiri Blinken bamusaba ko mu ruzinduko azagirira i Kigali mu cyumweru gitaha n'iki turimo yazakoresha uburyo bwose bwa diplomasi afite kugira ngo Rusesabagina agaruke amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko baravuga ko Blinken akwiye gusaba Perezida w'u Rwanda kurekura Rusesabagina vuba. Aba ni abandi babiri mwumvise bo mu ishyaka ry'uyu mugabo Blinken na Perezida Joe Biden bari wasaba Leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina byihutirwa. Rero analize zanjye ariko nizanjye ntabwo ari ibintu navuga yuko ari ukuri, ariko abo dusangiye gutekereza cyangwa kubyumva namwe muragira icyo mutekerezaho. Reka ngire ikintu mbabwira abanyahu mwumvise ejo bundi Perezida w'u Rwanda arahiza abategetsi bashya ababwira yuko ibikorwa bya bimwe bya Leta mu buryo bwihuta cyane bigomba gutangira guhabwa abikorera ku giti. Muzi impamvu ibigo bikomeye bya Leta bigomba kwikorera bigomba guhabwa abikorera ku giti cyabo harimo na za Rwandair, harimo na biriya bisosiyete bimwe bicuruza ba kafe, kawa, cyayi n'ibindi biri mu mahanga. Aya masosiyete rero abo bavuze ko n'abazikorera ku giti cyabo ari Abanyarwanda bagomba kuzayakoresha. Byumve neza ndagira ngo mbibute yuko Leta y'u Rwanda yarezwe mu rukiko rwa Amerika yuko igomba kurekura Paul Rusesabagina ko yafashwe nabi kandi bakafundikiza akazi. Urubanza ntirwatangira bitewe n'imbogamizi za Kigali. Ariko kuri Perezida Paul Kagame arimo arabona yuko ibikorwa bye bimwe bikomeye cyane FPR yashyizemo amafaranga byanze bikunze mu minsi iri imbere itageti yuko bigomba gufashirwa. Nta wundi mubare uri hejuru y'ibi ngibi byo gufata ibintu ngo bigashyirwa mu maboko y'abikorera ku giti cyabo byihutirwa bivuye ku gitekerezo cya Perezida Paul Kagame mu nama yo kurahiza abaminisitiri, atari ibintu byizwe mu nama y'abaminisitiri ngo bifatirwe icyemezo. Perezida w'u Rwanda agafata icyemezo vuba na bwangu akavuga ati ibikorwa bimwe na bimwe bitangiye guhabwa abikorera ku giti. Ariko ndagira ngo mvuge kuri iki nanone ntagitindaho, ibyemezo byafatiwe Perezida Putin mu gihugu cye byageze naho bigera kuri ba bantu bishwe.
no kuvuga ngo Putin yafata ibihano ariko nishukize zafashe zafata ibihano ibyo rero byo gukwepa kugira ngo leta y'u Rwanda ifate ibintu igende ibintu abantu bikorera ku giti cyabo icyo ni kimwe mu bintu ntekereza yuko byanze bikunze leta y'u Rwanda ayandi mahitamo no gukwepa kugira ngo ejo batazayifata nk'uko izafatirwa nubwo bishobora kuzagira imbogamizi z'uko icyo kintu kizaba kitari cyane kwihuta nanone mu by'ukuri iyi leta yacu ni leta isa naho ibangamiwe ibintu Anthony Blinken mu bintu bizamutwara harimo no kuganira no kuri ku rubuga rwa politiki abanyarwanda bakeshya bakiza bakavuga icyo bishaka bakavuga ibyo bashaka ariko kuri jye nk'uko nawe babwiye mu kiganiro cy'ubushize ntabwo abanyarwanda dusabwa kugira ngo tugire uruhare rwo kubaka igihugu cyacu FPR bigize mu Kagame akiri ku butegetsi umuti umwe wonyine mwiza urenze uwo wenda abandi basabye ni igitekerezo cyanjye urenze uwo abandi basabye imbere yanjye n'abandi bavuga ko leta y'u Rwanda ikwiye gukora ibishoboka byose ikavugana n'abatavuga umunani uyu munsi kuri jyewe kuvugana kwa leta y'u Rwanda n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda birakwiye ko bibaho ariko perezida Paul Kagame atakiri perezida cyangwa yarashyizeho gahunda yo kuvaho mu gihe kiri imbere akabigaragaza akabivuga naho ibintu byo kuvuga ngo ugiye gufata Kagame hariya aje mu ibanga agiye kuganira n'amashyaka atavuga rumwe na leta akagenda kicara hariya akavuga akabandikira ngo turashaka kuvugana namwe wenda bizatanga ibyo ni bimwe bikomeza kuzana ipfumu mu Rwanda igihe rero kirageze ko Kagame ava ku butegetsi akahamagara abanyarwanda bakubaka igihugu bakagisha nuko gikwiye kuba cyakorwa nk'uko mugenzi wacu Anicet yaramaze kuvuga yuko leta ikwiye kubaho ikagira umubano mwiza n'abaturanyi atari ibyo nta mpamvu y'ibiganiro perezida Kagame akiri kubiriyane ibyo ni byashoboka perezida Kagame tumenyereje ko avuye ku butegetsi naho ibindi byose ni ugukina imikino itabaho Anicet rero nkiri kuri iyi ngingo ushobora kubivugaho byinshi cyane kuko hari byinshi hari raporo yawe muri Congo hari ikibazo cya Pegasus hari ikibazo cya Rusesabagina hari ikibazo cy'ubukene mu gihugu cyacu hari ikibazo cy'uko u Rwanda mu by'ukuri rusabirwa kuvanirwaho inkunga ni ibibazo bihangayikishije igihugu cyacu ariko bizagira ingaruka ziremereye none ku bene igihugu b'u Rwanda niba nta kindi wakongera kuri iki ngiki Anicet nkaba nifuza wenda ko ikiganiro cyacu twagisubika mu mwanya uri imbere reka ngo usubize ijambo wenda niba hari ikindi wakongera
urakoze cyane Benoit kandi ndagushimira ibisobanuro umaze gutanga kuko ni ibisobanuro byimbitse kandi bifatika nibwira ko abadukurikiye bose bafite icyo bavanyemo kuri televiziyo yawe hanyuma rero nagira ngo wenda niba ugemereye ngaruke kuri icyo kintu Paul Kagame yavuze kuko ubivuzeho wihuta ariko ni ikintu gikomeye gifite aho gihuriye na politiki y'u Rwanda yo muri iki gihe n'igihe kizaza ni politiki yo kuvuga ngo tugiye gushyira mu maboko y'abikorera ibintu leta yari ifitemo uruhare ndetse ibigo byari bya leta ibintu leta yari ifitemo imigabane byose tugiye kubishyira mu maboko y'abikorera ku giti cyabo kubera ko nk'uko yabisobanuye leta ntabwo ifite ntabwo ubundi leta yagombye kuba ijya mu bikorwa by'ubucuruzi ubundi iyo byumvise gutyo Paul Kagame avuga ati ntabwo leta igomba kujya mu bintu by'ubucuruzi ubona byajya kuba byo ukavuga uti wa mugani leta nijye mu bindi isoreshe ikore gahunda za leta nyine ariko ibyo gucuruza ibyihorere ndashaka kubigaruka ko bihuriye n'ibyo arimo uvuga bya politiki mpuzamahanga bya politiki kandi imbere mu gihugu mu Rwanda buriya iyo leta ijya kwinjira mu bintu by'ubucuruzi ikavuga uti ikizeho ikigo nka BRD Bank Rwandaise de Développement niriya banki bita itsura majyamere nuko habari impamvu iyo bavuze bati tugiye gushyiraho electrogazi ishinzwe umuriro n'amazi nuko habari impamvu iyo bavuze bati tugiye gushyiraho kompanyi y'indege ya leta nuko haba hari impamvu urya hari impamvu niyo kandi bavuze bati tugiye kubishyira mu maboko yabikorera ku giti cyabo nabwo haba hari impamvu kuba rero Paul Kagame uyu munsi yavuga ati bya bigo byose twari dufitemo imigabane nka leta tugiye kubishyira mu maboko yabikorera ku giti cyabyo bishobora kukumvikana ariko muri context ubundi irimo ikintu umuntu yakwita nka liberalisme. Liberalisme ni ukuvuga sisiteme liberale uha abantu uburenganzira bwo gukora ukabareka bose bakisanzura ntugire uruhare mu kuza kubakontrola cyangwa kubabwiriza mu bucuruzi bwabo. Aho ngaho byakumvikana. Mu Rwanda rero kugira ngo dushyire ibikorwa byose by'ubucuruzi leta ifite nk'imigabane mu bikorera ku giti cyabo ntabwo icyo gihe turakigera kuko byagaragaye yuko tutaragira ubwisanzure mu bucuruzi. Icyo nshaka kuvuga wenda uracyumva Benoît kuko uzu Rwanda kimwe nanjye nuko ubungubu tutaragira akanya ko kuvuga ngo turisanzuye haba mu bucuruzi haba mu bitekerezo. Umuntu avuga ati ngiye kwihimbira umushinga runaka wabyara inyungu noneho mushyire ku isoko mubyaze umusaruro kuko nubikora hazaza abantu muri FPR hazaza abantu baturutse mu nzego z'umutekano ziza kugushyira inkota ku gakanu nicyo kitarashoboka ubu ngubu muri iyi minsi. Iyaba ubundi rwose twadufite ubwisanzure mu bucuruzi ubu ngubu nka Tribert Rujugiro yagombye kuba ari i Kigali acuruza nta kibazo afite. Umuntu witwa nka Sinapol Rwigara ntago yagombye kuba yarishwe kubera yuko afite uburyo acungamo imitungo ye ubucuruzi bwe abukora. Hari aho byagonganiye na leta icungwa n'umuryango wa Paul Kagame. Niyo mpamvu ubu kuvuga ngo tugiye kwegurira abantu ngo ahantu leta yari ifite imigabane tugiye kubishyira mu maboko yabikorera ku giti cyabo ako kantu gasona nabi kuko ntabwo twisanzura mu bucuruzi. Nagira ngo murebe wenda abantu bankurikiye barebe neza ubundi ibintu bigenda mu Rwanda ibintu bigenda gute mu Rwanda rw'ikigi mu Rwanda mvuga rwa Paul Kagame. Ninde umuntu ucuruza akavuga ati ubucuruzi n'ubwanjye ndisanzuye ntanga imisoro igenwa n'amategeko nta kindi umunyereke aho ngaho. Donc niyo bavuze bati rero tugiye kwegurira ibigo bya leta ubucuruzi leta yari ifitemo uruhare tugiye kubyegurira mfite ubwoba yuko n'ubundi bizafatwa na ba bantu basanzwe bariya mukunze kwita abashumba baragira imitungo y'ubutegetsi bakitwa abacuruzi kandi mu by'ukora atari bwa bwisanzure mu bucuruzi ntabwo turajya kabisa ubu ngubu nta buhari. Ni ukuvuga ko nitufata electrogaze tugafata banki rwandaise de developpement tukavuga tuti tugiye kubishyira mu maboko yabikorera ku giti cyabo n'ubundi bizaza bifatwe na Tristar muzi icyo ari cyo bagiye ngo kugurisha imigabane mu gihe cyashize mwarabibonye ngo iriya beka banki du Kigali bagiye kugurisha ngo imigabane Paul Kagame niwe wagiye wo bwa mbere nawe ufite uburenganzira nk'umunyarwanda ariko arajya aravuga ati mfashe imigabane muri beka sintangaje iyo ari yo ariko nanjye ndi cyo ngagenda ngo ashishikariza abantu kubikora. Icyakurikiyeho ni uko beka mwese murabizi groupe beka ni groupe ikomeye cyane mu Rwanda ariko icungwa n'umuryango wa Paul Kagame. Ntabwo rero wavuga ngo ibintu byose nibigenda kuri nk'uko yabikoze iki gihe kandi yabikoze rwose ho muri transparence mu gihe ahandi hantu mu bucuruzi ubu ngubu nta transparence ihari mu Rwanda ni ukuvuga ko najya n'ahandi akavuga ati ngiye gufata BRD ngiye gufata Air Rwanda cyangwa Rwanda ya nkuko byitwa ubu ngubu icyo gihe bizaba bigiye mu maboko y'imiryango imwe kandi niko bizagenda mfite ubwoba rero ko biriya bintu byo kuvuga ikintu iyo processus de privatisation batangiye ari uburyo bwo gushaka gufata ibintu bya leta byari bisigaye mu maboko ya leta bakabishyira mu maboko y'abantu bake cyane agatsiko k'abantu bake cyane bari ku butegetsi bikajya byitwa ngo iby'amasosiyete yigenga kandi mu by'ukora amasosiyete yose ahuriye ahantu hamwe kuri Paul Kagame umuryango we n'abandi bantu bakeya bamuri iruhande ubwo rero Benoit wabisobanuye neza mu kanya wenda ikibimutera ni ukuvuga ngo batazagira bakabifatira kuko biranashoboka kubera amakosa agenda akora hirya no hino ariko dufite n'izo mpungenge z'uko umutungo wa leta ugiye kuzagenda ukajya mu maboko y'abantu bamwe bitwaje iyo processus de privatisation nujya kubona ukabona ibyo naho navuze electrogaz ariko ubungubu ngitwa WASAC by'amazi no WASAC by'umuriro si n'uko byitwa hari izo za BRD hari za Rwandeya hari n'ibindi bisigaye byose bakavuga ngo bagiye kubishyira mu maboko y'abikorera ku giti cyabo ariko mu by'ukuri bagiye kubijyana mu muryango umwe mu bantu bake cyane bari ku butegetsi ni ikibazo kindi kiyongera kuri cya kindi cya diplomasi bavugaga mu bari biteye impungenge biriya bintu mu byamagana kuko mwarabibonye nk'ibyo Crystal Revanche yitwa ko ari sosiyete yigenga ariko banyirayo barazwi hari ikintu cyitwa Horizon ni ibintu bicungwa n'abantu bahoze ari abasirikare ariko byikora amadega menshi mu Rwanda n'ibindi wenda njyewe ntanazi ariko njye numvise iriya jambo rya Paul Kagame ngiye impungenge yuko ntitwari dusigaye dukeya mu maboko ikiswe leta tugiye kujya n'ubundi mu maboko y'abo bantu warakoze Benoit
urakoze cyane Mvani Maniseti mbabarire iyo ugarutse kuri iki kintu Maniseti kijyanye n'abantu bikorera ku giti cyabo bishyirwamo amafaranga ashobora kugirira akamaro igihugu ntiwakwibagirwa yuko ikintu cyari gishinzwe ibyo bintu by'ukuri mu gihugu ari RRD iyingiyi ikorewe na Claire Akamanzi ikintu wakwibaza nk'amafaranga ashyirwa mu bintu byo kwamamaza cyane cyane amafaranga ashyirwa muri Arsenal ikipe Paul Kagame afana ibereye umujyanama mu bintu bitandukanye kuko yavuze ibivugwa kuri byakozwe na Arsenal usanga ibinyamakuru byinshi bibyandikaho cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga hari impano agenda ahabwa n'abantu muri Arsenal ukibaza ukuntu umutungo w'igihugu Kagame noneho agiye kureba ukuntu awo privatiza ukajya uca mu bindi bintu wanise atari byo wari umuvuga sinzi rero nasimuze mu mutungo w'igihugu ku privatiza wayandimo ndavuga ni umutungo w'igihugu ukuntu ugiye guca mu zindi nzira z'abandi bantu mu by'ukuri Kagame we ku giti cye azaba yahisemo kwishyiriraho ari nacyo kibazo gikomeye cyane ubundi bujura budasanzwe bugiye gukorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'uko rero wari ubivuze niseti koko mbi kuri mu byamagana ariko none umuntu akaba yakwibaza kuri uyu mudamu Claire Akamanzi iki kintu cyitwa RDB kigiye gusenyuka Kagame agiye kugikuraho niyo mpamvu yashyizeho minisiteri y'ubucuruzi bimeze bite ese minisiteri y'ubucuruzi izakora izacuruza izagira gute izafata ibikorwa bya leta byarimo nk'ibyo ngibyo cyangwa akayabo kenshi kadafitiye abanyarwanda akamaro hanavuga nk'amafaranga ashyirwa muri parisenjerime amafaranga atwarwa muri Arsenal ibyo bintu bizegurirwa nde ubukerarugendo mu gihugu buzegurirwa nde RDB yari yarashyizeho birumvikana ko n'umuhungu wa Kagame nawe akoramo ariko ni n'uburenganzira bwo kuhakora byo ntandi kibazo gihari kuko ni umunyarwanda nk'abandi bose ariko ikibazo tukibaza tuti ese Kagame yaba abona yuko wenda amafaranga ari menshi agiye gutanga arimo atanga kandi igihugu kigiye kwinjira muri krizi ikomeye nabyo umuntu ashobora kuba yabishyiraho akavuga ati iki kintu noneho kuba kivuye mu maboko ya leta wenda ariya mafaranga dushobora kuyasoza kuba yasigara mu gihugu ni ubundi bujura budasanzwe perezida Paul Kagame
agiye gutegura angaha tuzashingira ku bantu bazaba batangiye kutumenyesha ikintu runaka cyagurishijwe ariko tumenye ngo umuntu wakiguze ni muntu ateye ati avuye mu kihe gihugu ibi ni ibintu abantu bagomba gusobanukirwa Anishiti wari umaze kuvuga ko ibintu byagutunguye kandi biranagutangaza nibyo kuko biratunguye biratangaje kugira ngo twumve perezida wa repubulika atari atazanye porogaramu politiki y'ishyaka rye ngo ayishyire hariya avuga ati yewe mu by'ukuri n'ishyaka ryacu dusanga iki kintu cyashyizwe muri ibi bintu kimaze kugenda cyangirika kitagenda neza ndasaba ababishinzwe gukurikirana ya byashoboka iki kintu gihindurirwe inyito noneho tuzabwirwe mu nama y'abaminisitiri yicaye yuko ababishinzwe bemeje yuko iki kintu cyazanywe ku ntebe y'abaminisitiri bakiganiyeho bemeza ibi bikurikira ariko Kagame kuza kurahiza abantu harimo na minisitiri w'ubucuruzi minisiteri nshya itarabagaho agahita yemeza direkitema ko hari ibikorwa bimwe bya leta bigiye gucuruzwa bigiye kugurishwa abandi bantu tutazi bande abo bantu ni bande bazabafasha ibyo bikorwa ese abo bantu bazakomezanya gukorana na arsenal ese abo bantu bazakomeza gukorana na paris saint germain ese amafaranga yasohoka gatazwi bizakomeza bikorwe n'abantu bikorera ku giti cyabo niba umuntu yikorera ku giti cye akavuga ati ubukerarugendo ngiye nzakora ibishoboka byose bijye mu maboko yanjye ariko bizahindura igihugu cyanjye bigende neza muzamutegeka kugira ngo agirane amasezerano na Arsenal kuko ubikorera ku giti cye birumvikana leta izamutakisa imisoro azafite amafaranga azishyura ariko uwo muntu azakomeza gukorana na Arsenal amafaranga yagendaga hariya buriya si igihombo gikomeye azabazwa nde banyarwandakazi dukurikiye ntabwo ari ukugira ngo wenda twange impinduka zishobora kuba zigiye kuza ariko dufite impungenge y'izo mpinduka n'ubundi rwose byari bikwiye ko ibintu bijyanwa mu bantu bakikora ku giti cyabo kuko hari amafaranga leta irimo itakaza kandi ayo mafaranga ari imisoro y'abanyarwanda akajyanwa nk'impano akajya gukora ibikorwa by'abamwe mu bakire b'igihugu cyacu cy'u Rwanda akajya kubaka hirya no hino ku isi mu bihugu by'abarabu ndetse n'iby'abazungu kugira ngo biyubake cyangwa bagerweho ariko hamwe n'ibyo ibyo bicuruzwa bimwe na bimwe nubwo bizahabwa abantu ntibizatubuza abanyarwanda kugaragariza amahanga yuko ibyo bicuruzwa n'ubundi bigifitwe na runaka byumvikane neza ibyo bicuruzwa bigifitwe mu maboko n'abantu runaka tunahamagarira abanyarwanda gutangira gusobanukirwa no kumenya ni bande bagiye kugura bino bikorwa bafite iyihe migambi baje mu izina ryanjye ibyo nabyo tuzabivuga uko tugenda tuvuga ibindi byose turifuza igihugu kigendera mu mategeko igihugu giha uburenganzira abanyarwanda bose bakangana imbere y'igihugu cyabo kandi umuntu ukoze agatekiniki ibintu agakira hariya kubera inyungu n'impamvu n'umubare yakubise kubera ejo hazaza hagiye kumugeraho Anishiti rero uyu munsi ntabwo yanifuje ko ikiganiro gitinda ndagira ngo dusoza kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi nguhe ijambo niba hari icyo wari wibagiwe kuvuga hanyuma noneho dusoze ikiganiro cyacu cy'umunsi
reka mbanze ngushimire Benwa ko wabonye akanya ko gutegura iki kiganiro kandi nzi yuko bitoroshye bikurikije n'ibihe turimo n'aho uri ntabwo byoroshye cyane twese turi mu biruhuko kandi biba bigoye kurenza uko n'ubundi umuntu yabikora aho dusanzwe dutuye mu gusoza ikiganiro nagira ngo mvuge ku tuntu tubiri gusa wari ukomejeho mu kanya icya mbere ni uko mu Rwanda hakwiye kujyaho amategeko ya clarification y'uburyo umuntu ajya muri business uko twavuze mu kanya nk'ukuntu Paul Kagame yagiye kugura imigabane muri Beka bikarangira ayiyegaruriye burundu ariko ubundi urumva niba tumuhaye uburenganzira kuko nawe ni umunyarwanda birumvikana umuntu ugiye nka perezida wa repubulika tukajya gupiganwa ku isoko runaka tugiye kugura ikintu azatsinda uko afite ubasha budasanzwe abantu baramutinya abantu barumunga ramutinya abandi baramwubaha akora ibyo bategetse agakoresha n'inzego za leta mu kugira ngo aniryo soko ashaka tugomba rero kuzareba uburyo dushyiraho amategeko apoteza iyo marché umuntu nkuriya nka Paul Kagame premier ministre perezida wa sena perezida w'inteko ishinga amategeko ntibinjire mu byo bintu by'ubucuruzi byo gupiganwa n'abandi baturage kuko bafite ububasha bubahesha avantage twebwe tudafite icyo kintu nagira ngo kizakareka muri Benoît nuko wenda ushobora wenda sinzi niba ubizi ariko muri kuri Repubulika ya mbere perezida Kayibanda yari yabujije abakozi ba leta bose kwinjira mu bintu by'ubucuruzi byarakaje n'abantu bamwe buriya imbere mu bintu byateje kudeta yo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu kuko bamaze kuyikora iyo interdiction yariho yahisivaho abantu bose bishora mu bintu by'ubucuruzi ugasanga koroneli runaka afite iduka majoro runaka afite uruganda ibintu nk'ibyo ubundi we yari yarabibujije ariko icyatumaga bibuza wenda nuko wenda atabonye uburyo bwo kubidevelopa nuko justement ntabwo wajya niba hari umuntu uzanye ikamyo y'inyanya akavuga ati muze murebe ku buryo izi nyanya zagurwa ngende umuntu w'umuturage w'iwacu imbuye ntajya guhurayo na minisitiri runaka w'ubucuruzi cyangwa umuyobozi wundi wo mu rwego rwo hejuru wa muturage ugiye kugurisha ikamyo y'inyanya azayiha uwo nguwo ufite pozisiyo muri leta kuko ngewe ntacyo ndi cyo kandi we afite ibyo azakenera kuri wa muntu biriya bintu rero Paul Kagame ajyamo byo kugura za deka ibyo niyo mvuga kuko yari bigiyemo nibura ku buryo ku mugaragaro ariko hari n'ibindi bajyamo yaba we yaba umuryango we yaba ishyaka arimo yaba abantu bakorana mu butegetsi bajyamo batabikoze ku mugaragaro biriya bintu bwabyo byita ubucuruzi kuko ubuntu ikintu cy'ubucuruzi iyo tugiye ku isoko ihame rya mbere nuko tugenda tubeshya biri twese tuvuga tuti niba icyo cy'ibirayi ari amafaranga y'u Rwanda 500 abanyatange ukime niba utakimpaye igihe uguha 600 areka titwaje pozisiyo iyi n'iyi muri leta aho rero iyo abantu bategetse ibishoye mu bucuruzi birapfa kandi bizakomeza gupfa igihe cyose bikimeze gutyo icyo ni kimwe nagira ngo mvuge bagomba gushyiraho amategeko akararishya uburyo bwo kwakisida kuri marché kandi abantu ntibabone amasoko runaka ntibabone ibyashara runaka kubera pozisiyo bafite muri leta ako ni akambere akandi ka kabiri nagira ngo mvuge no gutinira Benoît ndashaka kurangiza nashakaga gushimira uriya mugabo uyoboye ishyaka rya Green Party witwa Frank Habineza kuba yaratinyutse akavuga ku mugaragaro ko cy'u Rwanda ikibazo politiki kiri mu Rwanda kizakemurwa n'ibiganiro agatinyuka muri context tuzi wahamagara abayobozi b'igihugu barimo perezida wa repubulika barimo ishyaka rya FPR akababwira ati mugire ubutwari bwo kuganira n'abatavuga rumwe namwe wenda muvanemo abakoze jenoside ariko abandi bose ndabashishikariza ko mwaganira Benoît wabivuze mu kanya niyo pozisiyo yacu mu Rwanda n'Abanyarwanda rurarira impinduka tuzakomeza no kubiharanira kugira ngo abantu baganire kuba rero uyu mugabo yabivuze ni umugabo ufite ishyaka ayobora mu nteko ishinga ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko nibwira ko ari ikintu cyiza umuntu atahura kuvuga azanabishishikarize n'abandi n'abantu bo mu yandi mashyaka bazabyiprononzeho tumenye uwanga ko abanyarwanda baganira tumenye n'ubikunze ariko ubundi kibazo cya politiki kiri mu Rwanda kuva kera anacyo kiduteza ibibazo byose tubona kizakemuka binyuze mu biganiro nagira ngo rero muri aka kanya nshimire Frank Habineza mushishikariza no kubwira abandi bagenzi ba politisi bari mu Rwanda ko bajya murongo we. Nutwo tuntu tubiri nagira ngo mvuge rero Benwa, ubundi mu gusoza reka umushimire, wakoze cyane kunumira. Hanyuma ndashimira abadukurikiye, abazadukurikira nyuma. Ndashimira abari ku buhanga bw'ibyuma, ntako batagize kugira ngo twumvikane nk'uko bisanzwe, kandi ngashimira abanyarwanda bose muri rusange, ariko cyane cyane abayoboke n'abayobozi urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Mbifurije rero mwese abari mu biruhuko, mbifurije ibiruhuko byiza, abatarabijyamo namwe, kandi ubwo igihe kizagera mugira amahoro y'Imana, mukomere turi kumwe ubwo naho utaha.
Akoze cyane muvandimwe Anicete Karege, iyo koko naho utaha. Ibiruhuko turabikomeje, ndabizi nawe Anicete turavugana akanya uri kure cyane, bitewe nanone na bya biruhuko abantu bamaze iminsi bikigura. Ubwo rero nanjye nawe hari aho ugiye kumva abanyarwanda ntiwabatererana ngo gutinda ruhuse, ukavuga uti uko byagenda ariko kose reka nongere nsubire ku ruhande ndebe ukuntu navugana nabo mbabwire cyangwa mbagezeho gahunda twabemereye ya kiganiro. Ariko tunabamenyesha ko ntabwo biba byoroshye, ariko nanone tugomba kubikora. Ndagira ngo rero ngushimira Anicete by'umwihariko cyane, nabo mu mwanya ndetse ugafata umwanya wawe mwiza nk'uyu nguyu ukawuganira abanyarwanda, by'umwihariko ikiganiro urwatubyaye. Ndashimiye yabo ku buhanga bw'ibyuma uko bishoboka byose kugira ngo babashe guhurira muri studio imwe tubashe kumvikana hirya no hino ku isi. Ndashimira abanyarwanda hirya no hino namwe mukomeje kuduha ibitekerezo, by'umwihariko ku murongo wanyu wa YouTube mukomeje kuduha ibitekerezo. Uyu munsi ntabwo byanshobokeye guteraho akajisho bitewe nanone nk'uko nari mbabwiye impamvu yabiteye, ko ntari muri studio z'aho ubundi nsanzwe nkurikirana ibyo bintu. Ubwo rero ndagira ngo soze mvuga ngo mwakoze cyane kudukurikirana, kandi ibiganiro byacu dushima uburyo mubifata n'ibitekerezo mutugezaho. Njyewe rero ngumvaga kuri mikoro nitwa Umuhoza Benoit, narifatanyije nanjye na mugenzi wanjye Anicete Karege dukorana kino kiganiro rwatubyaye. Mbabwira ngo nakagaruka.